Zanzibari na mama ke tanga tanga anavyo nide ekea ha wake nipo chakali asiwezi tanga tanga so kwa anavyo nipe betea ha eh kule nanifikisha ga sipajui ni mgeni mara pina kufa eti mara nazinduka yani kila naponi kusaga na kusaga usemi ati maji para kupoa maji kuja na tepeta na tepeta na tepeta na tepeta na tepeta na tepeta
alewa bila kunya
na tepeta
tunalipa mama.
Penda kweli usawa huu mkumbatie sana watu wengi macho juju L-O-V-E-Y-O-U na kupenda nda kupenda kwa kosha kwa suu.
Kila kitu kina boa ikiwa hauko around. Ziki haupandu utasikiza kila sound. Weka movie na kutoa nothing good to find. Nothing good to find when you're not around. No precautions to end the chin dip. Kiss love potion, let me take a sip. Maniziba masikio na mdomo manifunga zip. Manifumba macho yote so kitu chip chip drip. Trip, malaika umetua. Kama likuwa na fall down umeninyakua. Umeyatuliza maji mpita njia aliatibua. Alicho shindo mwingine umekuja umegundua. Mbona na
tepeta
na tepeta. Alewa bila kunywa
na tepeta.
Vitu unanipa mama
na tepeta.